mere wanga mutima sinze nasoka muba na incha galebi semba ibyange bibenga we bandi banga bapo kweso kamungu naterekera ibisemba ibyo mwatu uri malinange chenjizo kubwite gasi kwanule jiko tekomba kumva kunumu kwanu vagukolanga kwange na Champa vidya byabari batwegere bini byange nawe babitunga bampimye nawe so come on my sweet yeah oh my baby you deserve a super lover come on my sweet yeah oh my baby you deserve a super lover ha kansumulule safi 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 kansumulule safi 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 kalavo safi you deserve a super Yeah.